Hey yo guys, this is yet another episode, yeah, the Real Radio Podcast, and today I'm hosting this bearded man hapa.
Yeah, I tell a story of bald man, eh? You have the beard gang over here, the beard boy Eddie.
Unajua umekosa Subaru bana pekee ndio sasa ndio complete nini
na hii economy the Subaru is there but in beef eh
sio kutuna sauti
sasa ni kuna sauti niko na kibeli niko na kibuyu ya mafuta pale 5 liter sikio ni kutoka
rich man
hiyo ni kutoka Thika hadi wapi
business yako inaweza kunua
then niko na tires na rims mbili kwa hizo rims mbili sana moja Subaru patane hapo tukaayo hapa ni idea
ni hivyo mchungaji lakini sasa kwa hii episode leo by the way nataka tubonge juu ya nini juu ya zile tunakumbuka unajua wewe tulipanga high school moja
sisi
episode zako za high school zikwadi kwa hall of fame ya shule
black hall of fame meja
wewe mlikonga mnajiona na Prince directly
Anyone mwenye nisoma Kanga by the way
Kanga high school
Kanga
si Kangaroo
Kanga school
Kanga school before tuendelee unajua by the way so confusing Kangaroo na Kanga
mna confuse aje ndovu na
shule na
no it confuse ndovu na ngombe like sisemi tu but I was confused Kanga school na shule nyingine so Kanga acha niwaambie kwa history ya Kanga Kanga ilikuwa Migori
ilikuwa bado
ilikuwa ndio base suburb but the people who were there walikuwa say dynamics and that lifestyle ilikuwa kampo ndogo bana I swear that hiyo stuff ilikuwa kampo ndogo anyone masoma Kanga nimekwambia
hiyo ipewe charter
independent inaitwa high school stroke college stroke university
stroke
international school hiyo shule ilikuwa fiti lifestyle ilikuwa fiti. So nakumbuka kuna time fulani ilikuwa time ya music. So kumbuka tukona nanga drama
music nini alafu bana wewe unajua huko Kongo una participate ulikuwa tu natoroka shule ya nini
sauti yenyewe iko ni ya kupiga nduru sauti iko lakini kupiga nini kupiga nduru so
shabiki shadidi
so mimi nakumbuka kuna time ni time ya music fest. Sisi ndio wale pale hatu perform kitu yoyote.
Lakini umeomba prefect coach yake.
Hatuna namna ya kutoka nje ya shule lakini tunataka kutoka nje ya shule. So vijana ni watatu. Vijana watatu watukutu. Wangapi?
Watukutu watatu.
Mali wangu akina Yan Mukua na Davam na niona. Li Alvin mnaniona.
Dababa nalikuanga na windbreaker fulani. Mirefu kuliko shati.
Umsa alikuwa na windbreaker fulani. Unaweza dhani ni trench coat.
Alikuanga na vaizo ndio asishukiwe kwa mamisho. Na hizi makesi kama za watu wako na masimu. Unajua uking'ara sana wewe unaweza omba iPhone. Ukiwa shule. Wewe ulikuwa uko na simu.
So imagine time wasio wanaenda wazee shule inabaki almost empty mafomu fomu wanabaki hakuna mafomu fomu wanabaki shule wote kaote wanaenda drama
hii ilikuwa saa ya KCSE
ilikuwa nadhani ni ilikuwa ni saa nadhani hapo sijui form yani term 2 ama
term 2
so si mimi nikasema hakuna venye wasi tutabaki shule si yara sit organize mazee tutotoka shule juu Actually, sinakwambia Kanga ilikuwa kampo ndogo. Kila Friday tulikuwa tunaomba cheat, tunajifanya sisi ni wagonjwa. Tunaenda tunacheza FIFA. The whole of Friday. Tunarudi shule hata saa 2. Ilikuwa rende ya mimi,
kitonga,
kipto, mbali tukua tunalala. Mungu yajua. Lakini, majorly, tukua tunalala Rungu University, RUC. Kulikuwa na mabeshte. Unaona kazi ni RUC. So, tulala ikunga shida. So, on this very day, tunasema, sisi naye tuwezi baki shule. Tukimagine wasa wanaenda kujibamba huko na mapeng, alasi tuwabaki shule, aje, masini mafu.
Wazazi haisi baki shule mchungaji.
Sasi, minika, kiso ilikuwa kila mtu tumi ujanza yake, tupatane venue. Atuwa kujia mtotoka shule, tupatane venue. So mimi uyu.
Lakini kwa hiyo kupanga vile mpatane venue, nini, program ilikuwa moja ama kila mtu anaandika vile anatoka.
Kila mtu na program yake, kila mtu na module yake. moduli yako ikiwaka utane venyu
ukishika ujipata peke yako kwa venyu
usikie ndio inakuwa sasa we alafu sasa sisi si mimi nikaenda nikamwambia mimi sasa jingoni nimezoea kwenda kwa deputy deputy tu alikuwa prof watu walimsumbua kwa unajua prof so nilikuwa nimezoea kwenda kwa prof namwambia niko na shimo kwa moyo
shimo mchungaji
imagine mimi niko na mimi prof alikuwa anajua niko na shimo kwa moyo so alikuwa ananijenga cheat nilikuwa namwambia daktari wangu anaenda kunitibu Kisii so lazima ningeenda kuona daktari wangu Kisii so mimi nilikuwa nikienda kwa prof anambia kijana wa shida kwa moyo pale cheat
aliacha kukuulizia unataka kuendea nini nyumbani
so hiyo siku nimekuja pale prof shida kwa moyo akaniandikia cheat mimi nikatoka nje ya shule so mimi najua nilitoka nje ya shule peke yangu so wale wengine nilikuwa najua leo leo nalivyo lazima watafika kumbe Lee Alvin yeye ametumia route Z yani toka tu Dava pia aliomba cheat sijui alisema anaenda kufanya nini but wote tulitoka but so kila mtu kama anatoka kivyake so mimi nikatoka nikasema kabla niende home kabla nifike home so unajua kuna place nilikuwa pa Rongo Rongo kwa vijana wanaenda huko mnachira FIFA
Rongo ni town big bana Migori
nikataka huko Migori
actually ni boundary ya Kisina
actually sasa so hapo ulikuwa kule ucheze FIFA ujibambe bambe kabla uende home unajua high school hizo kuna vitu lazima ufanye so mimi nikaenda pale nikaweka foundation nikamwacha nini nicheze FIFA nikacheza FIFA.
Lega foundation ya nini?
Sisi kumbuka lakini
maana ilikuwa
nadhani ilikuwa mixed usijua ugali beef.
Ugali mix ama sukuma imekwa
supu ya nyama.
Supu ya nyama.
But ni tamu. Anyway,
bora ama sukuma imekwa riko ya beef.
But sasa kitu kingine na matter hiyo ni quantity ya ugali.
Quantity ya uliga.
Sasa? Sisi tuka nikatoka hapo nikadish nikacheza FIFA so actually tuliomba cheat kama leo then kesho ndio finals za music zinaenda kufanywa so leo ndio tumetoka shule simi vile nilicheza FIFA ikafika kitu 6 nikasema 6 ni late sisi nda home acha ni lale huku then tenda home kesho
ukienda home 6 shule itakuwa
si mzee ataniuliza
unataka shule ya nani
unataka unajua chiti yangu inaandikwa mimi ni mgonjwa so nikienda home nitaenda kumwambia mzazi mimi nani mgonjwa so ananiambia mgonjwa ulitoka chiti chiti imeandikwa nilitoka mapema kama saa 4 hapo mimi nafika home 6 aje so ikabidi nilale ndio kesho yake at least
uende sign
niende sign
si sasa bado si date zitakuwa zime change
tuna change tu kasi unaambia Peru maybe alisahau maybe nani alisahau anaitwa
mwali chichondi
utiudi alisahau so on this very date mimi nimekuja hapo nikadishi tukacheza nikacheza FIFA my time ikaisha nikasema acha ni zime huko then tuna home kesho so ile time ya kutafuta place ya kuzima nikaja nikapata kuna lodging hapo hivyo
ala
kuna lodging
mchungaji uko high school unaenda lodging
ay bro ay si unajua assignment ilikuwa moja usifike home siku so uzi lala kwa maji ungelala kwa maji so si nikapata lodging so Mungu naye ni nani kwa lodging nikapata kiti kwa hiyo lodging ni
kazi ni yako
ni Mkisii subject na unajua mimi ni bilingual na ile lugha
ya sasa ni Mkisii sasa ukasema hapa lazima ulale
I'm home kanikaribisha ili wote
kiongozi
nikamwambia sawa nikamuza room kubook room ni how much nakumbuka kubook room ilikuwa 7 so per night
7 so
so nikabook room moja. So hiyo room ilikuwa ndio sizable fit. Basi nikamuuliza hii lodging yenu mzee hata kuna staff za kijibamba. Anambia
refreshments,
refreshments sasa. Anambia na joke yenu nataka. Wewe umetoka high school ni kubaya. Joke yenu nataka. Anambia acha nikutie. Let me call 911. So jua 911 sasa ni peng
mchungaji.
Acha bazenga make phone call. Nakwambia niko unajua uko high school sasa hizi stuff maybe unajiona once in a while you know akanitia peng Penlight kimpenga amebeba pengwa kwa RUC from university.
Kuna madiams kutoka RUC hadi hadi Chicago.
Unajua hapo kufunga
Chicago Red Bulls.
Hapo go high school sasa.
Excited mchungaji, unaona vitu hizo unashanga ala.
Yeah, mimi nalima kidem cha kampuni kimeweza.
Ala. Replay yake pekee ilikuanga ni hivyo.
Sio unajua venye dem alifika. Akasema tuzi lala kwa lodging na nipa kwangu. Tufanyaje? Wecha bags hapa. Twende kijani. Mi nani? Kwanza hiyo nini? Hata kama mimi nilipia lodging nasema to hell bana. Nitabidi msenda kujizi bags za subuhi. So nikaacha bags kwa lodging.
Sasa na huyo dem angekukidnap, mbona ulimtrust hivyo haraka?
Sasa unajua hapo si mimi ndo nilimtrust. Si mimi ndo nilimtrust hapo. The situation ndo nilimtrust. Si unaelewa tu kijana
wangu. Deliver your hunger. Ainge ruhusu
nianze kufanya inquiry, unaona? So si mimi nikaacha bag kwa lodging.
Kwani unaacha tu DCI mchungaji. Story mingi na inquiry.
Nikaacha staff kwa bag. Then kwa lodging, bag kwa lodging. Then tukapanda ndudi tukaenda na hotel. So kufika kwake. Dema kapea sapa. Kapiga shower. Mimi kwanza nikapiga shower nyingine hapo tunajua hapa naenda kupiga zido nyingine hapa moto. Kapiga shower.
Naenda kutumia nguvu za kiume.
So si tukadishi sapa. So kufika usiku. Mechi imetamba. Kwanza mechi. Kwanza after tumedishi tu sapa tumemaliza mechi ilianza pale hiyo kiti. Mechi imetamba tukaenda kwa bed. So unajua bed yake ni ile iko na spring kidogo tu kanatoka kelele but nikakofi unaona nafika na pem kwa bed.
Nijaribu kuweka ngoma ndio usisikie hiyo sauti.
Apenga hata kuona system bana lakini hapo hapana jali. Juma ni bawaki ni must today so ni mtu amezoea.
Ngoma zao zimecover up.
So tukaona mechi pale tukapiga mechi. Hiyo mechi tukachoka, tukazima. So buda tumezima. Alafu najua venye upe na liitua. Ye like alikuwa ametiwa mboka. Like sasa ye venye umsa alimuita. Pena alikuwa najua.
You pay after.
Nitakipa after services. So mimi kwa kile, deep down kwa kile najua msi. Niko na transport hadi home. Transport yangu ni mia ngapi? 200.
Kikosa kidogo hivi?
Nikitua hata 20 bob.
20 bob ama 10 bob.
Sasa. Si moja usiku ikafika kwanza. Yaani hapo kitu 3 hapo 2 3 hapo kwa mguu. So jema stress za tatua pindo za kupewa dem bado zinakimbia kwa akili. Mimi nikaamka nikashuka kwa bed. Unajua bed kazoka na lakini sasa pema amezima jumecha mpigwa. Amezima.
Ya mkata na shoka.
Hata unasema shoka na panga hadi.
Mchungaji.
So pena mezima. So mimi nikaamka. Kenda polepole. Nikatafuta place key ya mlango iko. Nikaiekelea place, nika change manual kwa maitwa nifika place.
Place ingine.
And then nika so kupiga survey, kupekua nyumba yake hivi, kufungua book fulani. Naona majina za mabrabi wengi. Bro, usicheke bae, kwa serious. Nuna jina za mabrabe wengi. Judikson.
Mchungaji.
Mchungaji. Nikasema wewe. Aku yuko.
Majina ziko na nini mchungaji?
So, jina imeandikwa Dixon, hapo mbele ikawekwa X. Brian, hapo mbele ikawekwa Tick. Levis, hapo mbele X. So, ilikuwa hivyo. Majina kama saba za mabrabe, mbele kuna X na Ticks. So, wacha sasa kiliyangu waza kibia mcheche tu. Mcheche tu. Hizi ni majina za wasi. Wanini. Na mbona niza mabazenga peke yake. Alafu sasa, unacheki place nikuwa nimelala, hiyo side, unajiri nikuwa nimelala kwa kona. So, hiyo side ya kona, pia kuna majina. The same names kwa hiyo book, ziko hapo kwa wall. Hey! Bro, nakwambia nini? Ushaenda kuona kijasho chembamba.
Chembamba.
Sasa, kwa hiyo book, nikapata six so. Punch na so. Nikasema, juu dem, huyu dem alikuwa ameniambia anataka punch asubuhi. Punch, buda mchungaji. So nikachukua hiyo six so. Nikaweka kwa blazer. Nikaweka kwa blazer, kwa mfuko wa blazer, na nilikuwa nimevaa blazer. Nikaweka kwa mfuko wa blazer ndani. alafu jue the night before udem alijiuliza unasoma wapi, kama mimi nasoma Rogo University. You bro, I was in form 4 and I had bills, like bills.
So oh, you know, wewe umekuwa mzazi.
Mimi ni mzazi kutoka kitambo, kutoka tena.
So nilikuwa na bills kwa class 4.
Hata umesema class 1 ama class 3 ni kitambo. Kwa nini join class buda? So nidanganya DM. Mimi ni mimi
class 3 mchungaji.
Ni baraya nasoma Rusi. Na yeye akaingia box. Juu hata venye nilikuwa nimevaa, nilikuwa na sizo, nilikuwa nitoa nimevaa t-shirt. Shati kwa imevaa
tisho civilian, yeah, like si uniform ya shule.
Alafu njia venye trouser zetu zilikuwa gray, so hata mtu angejua kani official ama mtu
wezi jua ni gani, wezi jua rada.
So dema ningia box ama amevaa tu slippers tu, dema ningia box sasa una nikija na wakampu. So si tukapiga mechi, si after hizo kila stuff ime happen. So yes, yeye anajua tu huyu ni mstuli wa kapa kona yeye. So subuhi kufika, si nimechukua hiyo section nimeweka kando. Tena naamka ma 6:30 hapo hiyo babe, situne tuoge alafu ndo tuende vile tunatoka. Ambia actually mimi niko na haraka, naweza toka mbele ya kujua kitu like sai sai, hata siogi na sapo ndo ndo tatu. Na ndo basi sasa siuni sort alafu uende. Kwambia yenyewe juu chini niko na isu. Sasa nataka kumtoka hadi leo pati. Wewe juu chini niko na so ndio tola so ambia hapana uwezi kuwa na so tunajua ni mademu kwa tunajua akaanza kunipiga search au uwezi kuwa na so uwezi kuwa na so kuangalia hivi ningeza mkono hapa akapata live out cheat imeandikwa Edwin Ugechi Kianje form 4 champion reason for leaving the school ni akona
hata hataki
akona
haki kona shiu
akona heart problem and yeah. For diagnosis akona heart problem So, they man asked me to tell you, bro, we need high schooler. You go from four. When I pick a match, you go from four, because you go from four.
I pick a match, and you come out, you know, you're a kid.
So, can you tafanya?
Tungaji.
So, can you tafanya? Metu ni lipe, alafu?
Wishie.
Wishie.
Sina shughuli na ye.
Alafu, najua, timu, amefunga mlango na ndani. Lakini, ki, mendo najua malivo. So, nikamwambia yeye, hapa niko na hiso sinikupetu hiso alafu nikifika place nafika na kutumia penga mejam kabisa amekataa kufungua amesema story gas jampea
alai
sikso nikasema niko na punch fulani nikaingia nikatoa nikampea so si akachukua bila like ile punch yake iko kwa akili mahali anifungulia mlango mimi nani unyo nimetoka.
Ungeangalia nyuma ungekuwa solid.
Rejeso natoka nikimbie, nifike kwa lodging mali nacha bag, nichukue bag, nitoke kabla.
Afike ku inipaya lodging, eh.
Mimi nitoka teke nikachukua bag. Huyu mimi kwa mat. Kani mendanga huu. So nimefika kwa mat. Kwanza nimefika kwa lodging, umse wa lodging ananiambia, ule dem saenda amefuatilia. Ule anaanza kumaliza.
Sasa hivyo like sasa kulikuwa na wasi wanapeana wanakupea nini rating like wanamjua wanakuambia huko zi
so msali alijua tu DM na anapenda zipo unaona so that junior kipi yake akaniaka na rada lakini huko nilikuwa nimetumia gambo unaona I was 100% safe
gambo ni muhimu
nilisema demo kampuni na mimi high school unajua sasa yuko na zile ma
hizo ugly thoughts hizo hiyo fiction.
So mimi nikapata kwanza nimepanda gari hapo nimeisha niaje sina hata lepe la nguvu ilizima inashuka tu nimefika stage kwa Kisii usisa nilifika home nikana sio nimefika kwa Peru bila niweza mbona nimekaa home mimi ni msick nimekuja for treatment when nilifika home usikia nilikuwa msick sasa ya ukweli juu buda nguvu niliacha huko. Lakini sio kumbuka.
Na shule ulikuwa unakula tu breakfast. Majao yeye ulikuwa mtu wa makesi bana. Kisha kula breakfast, lunch zi, watakushika. Miadi, breakfast ya kesho, ama sapo ukiponea.
Jisapo unaweza kuwa umefungiwa kwa ile ofisi ya depa.
Hadi kesho. Mchungaji, survivor. Lakini uli survivor.
High school lab, survivor. So mi kufika home, nakumbuka kesho, tutafaa kutana kinali wapi.
Music
ilikuwa zilikuwa held Kisii Stadium. Yaani Kisii
school. Ilikuwa Kisii High.
Kisii High School.
Kisii High. Walibambika bana hiyo saa.
Unajua kutoka Kisii High kutoka kwetu hapo hivyo jogwa Kisii High tunao distance. So mimi nimeenda, acha nikaenda, so kufika kwa gate. Nilizwa wewe ni wa shule gani? So nikasema mimi ni wa Kanga. Tumia ma student wa Kanga. Atuwakubali hapa. Akauliza mbona, nikauliza mbona, eti kuna wenye wameshikwa wamefanya ufala, so atukubali ma student wa Kanga hapa. So asi nikatoka nikarudi, so kurudi nikutana na basi ya Kanga side nyingine. Nikaanza kuuliza wasee wa akina road wale sasa kuuliza rada, kwani kumeenda aje? Mbona student wa Kanga kubali yuko kama hana mwalimu ama nini? Ambia kitu kina Dava ameshikwa. Na walishikwa na bangi. Na kupigwa wamepigwa. Mmoja kimataifa
kama wezi.
Mimi sasa sikabidi sasa tu nimerudi home juu hata sikuwa nataka kuleta commotion huko juu hata mimi mwenyewe siko music.
Hiyo sasa ukitoka home ulikuwa na uniform?
So unajua ni jana.
Uliwa uniform ndio akubali ingie.
Ndio nikubali ingie tu juu kwa home ingie tu hivyo tu. So nikarudi home nikakaa home hiyo siku kisho yake. The third day nikamwasa nirudi shule. Kurudi shule napata kina Davata. Hata hawezi endea saa hapa. Wanalonga tu kwa kitanda. Kunyoroshwa amenyoroshwa. Kama maslims wa Egypt. Jukwaza principal wa kisi sikuza hili kwa Maina.
Maina
amewapiga, amemwagilia maji, amewakanyaga. Alafu akakola depot na mwambie you can pick your things.
Not even a student. Your luggage.
Sasa kina Davo so Franco na yeye venye Franco alikuja na Corolla. Na wako mtu ngapi? Mtu sita. Amechukua amewajeza kwa boot ni aje. I cannot sit with you in front of. Amewajeza kwa boot ni aje. So Davo amefika shule vumbi mewapiga. Design ya norm.
Sabu boot ilikuwa imefunguliwa.
Sijui mimi venye alifika lakini mbona alifika akiwa kwa boot.
Sa vumbi ilitoka
unajua kutoka Kanga kutoka kisikula di Kanga ile rough road unapiga huko ndio gari kile inainua vumbi. So amefika shule bado pia amenyeshewa. So kuja nao mpigo mliote tu yani hawezi make moves. So mimi ndo nikifika pale, so tena pale kufika pale na kwanza kufika kurudi shule. Napata champion kama mzima imepewa suspension. Class kama mzima kila mtu amefukuzwa huko. Class yetu nasi tunajua venye ilikuwa na mabicho mbaya. Kama wote amefukuzwa huko. So class imebaki na mtu watu tuka saba macho pia unajua. Wale ndio wanacheza chini.
Watu walikuja shule ya kusoma.
Tume kufika kwa kumbe mimi ndo nangoja nifike tupewe sasa vizuri.
Naomba macho pia hapo.
Na kina Dava sasa.
Walikuwa wameambiwa waongoje mkurugenzi.
Wao hapo wamepigwa muuza mlifikiriaje kutoka shule na hapo. So watu wote wanatoka shule na hapo music. Lakini sisi sasa tuko kwa wale tunangoja. So tumefika pale kina Dava kwanza wamepewa indefinite pale. Mimi nimejitetea jini mwambie mimi the deputy knows I have a heart problem. I went home for check up. Bwana nifukuzwe shule. Mambo but you have to bring your parent.
Bado alinsist leta mzazi.
Juu unajua nani prince ananijua mimi
ni mwizi.
Juu ingekuwa ni yeye.
Angekupea cheat.
So kina Dava amepewa indefinite. Mimi hapo nimeenda nikaleta mzazi. Kwanza baba wangu amefume niaje. Hizi story za unaitiwa stories zako za shule hizi. Jua ameitiwa makisi shule hadi amechoka.
Mzazi mwenyewe mazee. Ushawahi vuta bangi buda?
Mio bangi ni nini kwanza? What is bangi?
Ujai vuta bangi sasa?
Buda mimi sijaivuta.
Bangi si ni ya watu wa Jamaica. Wanavutanga unaona tu vichwa ziko hivi. Unajua kionanga hizi mangoma za hizi ma dancehall. Macho ziko nje mchungaji.
Hiyo ni new concept. So bangi ukuwa in liquid ama solid form ama ukuwa in powder form. Ukuwa aje.
Tuwapigie simu. Sasa tukiwa pale high school. The flan.
Bado ulianza kuvuta bangi kutoka
high school. Siwezi sema sikuvuta. Ama nilivuta.
You can't talk.
But sasa kuna day flani. Tukiwa hapo nini? So like tuko shule, tunajifanya huko saa 9 tunasoma, saa 9, 3 a.m. Sasa ndio sisi tunasoma, lakini tunasema, hapana, hatuwezi soma hivi.
Aje.
Tukasema, sasa kulikuwa na mtu, alikuwa na bangi sasa. Tukasema, sasa, si basi tufanya aje, tuende tuivute, ndio tukuje tusome. Akaniambia kabisa, unajua mimi si mtu wa bangi nini nini. Akaniambia, hiyo kivuta tu hivi. Biology essays kwa kichwa mao
hapo
unaenda contest hadi unaenda huko kufanya hiyo sasa hadi ule na Brookside kufanya contest walikuwa na sponsor nini contest fulani hapo sasa so tumeenda kwa cho ndio tuvuti huko nini nini sasa mimi naogopa na shangaa hii itakuwaaje sasa tumefika tu hivi kwa cho sasa wewe rafiki yangu ananiambia sasa hii kitu inavutwanga hivi unavuta moshi kwa cho angalia kama mwalimu anako moshi kwa una nini sasa sasa wewe ni unaangalia mwalimu mimi navuta si ndio angalia mwalimu mimi navuta after moshi tatu
nilishika
tulivuta una sasa sasa after moshi tatu unavuta moshi kwa mwalimu
alafu angalia choo
alafu angalia choo
change sequence
nakwambia mumejua Eliud Kipchoge juzi hiyo Well, champion marathon. Eliud Kipchoge.
Medalist. Eliud Kipchoge.
Gold medalist. Sasa hiyo sasa. Buda. Ndiyo tulitoka.
Ilikuwa mwende yupi na liwapata.
Ilikuwa nani? Ilikuwa ngani nini? Be done.
Ugetu.
Na unajua vila na ule modi anabonga. You know that now, I found, sasa assembly the following day ameenda pale tunasikia story alafu tuko hapo ana evidence unajua yule ni mzaini nini
hizi hata ikumbuka
hizi anakumbuka nini sasa tuko pale assembly nawe this Kanga school is very funny at 3 a.m. I go to the latrines and I find boys smoking
ganja.
Alafu yeye unajua sasa yeye si unajua ni kama alikuwa anavuta
pia. Anavutanga.
Unajua alisemanga aje? Smoking is not bad, But smoking. Not while in school. Hadi prince alichekanga assembly kaisha. Prince akasema I'll be on duty. Assembly kwa na dispersed duty. Lakini kuna episode mingi buda za high school.
High school episode mingi.
Lakini hapana hadi kwanza hadi nakumbuka nini unajua si tumeingia si wewe uliingia ulijoin
2010
2009 yes bado kulikuwa na bullying buda
iko hata mimi tulikuwa boss
for mfano nakuita bana anakuambia fuma anakupea 5 bob ulete mikate mbili na change ya 65 sasa but before we share
going in a deep so you from for the one
deep sasa we bana unajua vile alikuwa na bonga we bana
deep mali uko unatuona ule
msee deep ana kuita hivi anakaa fuma kuja hapa iko bole unilete mikate mbili na change ya 65 kabla ishe na dayu dance na news hapa anachoma book fulani amesoma news ameandika nga news hapo hivyo washukiwa alafu sasa hiyo news pia vile anaisoma unajua anasemaje now here is the daily report now 4 patients died on the spot while undergoing treatment in Moi Referral 0 saved at the moment of the incident buda akisoma news ati unamwangalia hiyo ni beat unafaa kuna dance good dance 9 news now here is the news 4 patients died in hospital
sasa una dance je na news na anaongea
buda
yana hii kujua
buda kosa ku dance hapo ndio utati
alafu ningeona school father friend anaitwa babu
ati nani
babu
ndio alikuwa anacheza bake
babu babu mzee day nyingine visiting bana mzazi mjitolea ameletea kijana ameletea kijana chakula. Yaani yule siku ile nikashanga kwa ni babangu nini imemwangia. Siku ameletea food, ameletea cooked food, ma fruits, ma jibuo. Haja ni normal nini? Si normal. Mzazi kwanza mzae. Hapo hizo food.
Hizo ni buda ni fimbo, maji na gazeti.
Na gazeti pale mnasema.
Na anakuja saa 10.
lakini do naye anakuachia maana
do sasa anajua
so, nawambia siku amekuja na machakula box yangu imejaa chakula so simi babu akakuja kaniambia buda sasa ni games time pale back pale picha back buda nimekazwa so nijingi kiako nani kachukua tisho kapea babu ki kurudi nilipata tisho tu ndio imebaki.
Ulipata amefanya food days.
Bro, tisho ndio imebaki naenda kuchukua.
Mazeto.
Ameclear food ingine yote bana.
Unashangaa mseme clear food sahihi ama alipeleka. Lakini unajua ni businessman. Unaweza pata alikuwa anauza. Alikuwa unaweza pata alikuwa anapea njoro. Unajua njoro sasa ndiye alikuwa salesman. Sasa ule mwenyewe
Jorogi. Njoro alikuwa anauza kila kitu shuleni bana.
Lakini like ilibanga epic shit na misingizo moments by the way. Lakini sasa uzuri tunakachinga up na wasi wa high school by the way. Mabeshe zangu kaa wote. Tunakanga tu hapo wote. Mnakacha up na wao. Tuna konfo. Bio.
So wasi wa kanga. Wasi wa kanga mnaweza tuma episode zenu za mnakumbuka.
By the way, wasi wote kaa umecheki hii video hapa hivi the Really Radio podcast. Unaingia Instagram, unapata the Real Radio podcast, ama by the way tukuna namba ya WhatsApp 0739083160. Unatuma episodes nini zako zote za high school, the both watume zote nzuri mbaya, si ndio?
Kwanza mbaya ndio tunataka.
Hizo mbaya tunataka, nzuri hatuna haja nazo by the way.
Ile rende yangu ya tulienda kuiba kantini, unajikumbuka?
Watuambie watutumie meso WhatsApp.
Akina Imaya, akina Imaya,
si ndio? Ile ilikuwa bana nini robbery with violence.
Bana ile ilikuwa la casa ya high school.
Mnaibaduka bana.
Kantini history. Yote tutawapea na next episode au kule ndanga.
Yeah.
How the heist failed.
Mm-hmm.
Actually, it succeed, lakini it failed at some time.
Naishi wapi sahi mchungaji?
Sahi labda nipite hivyo nione pedi wangu kama ameleta juo. Kunywa juo. Unajua mimi the worst naweza kunywa ni soda ya Sprite. Nikunywa soda ya Sprite imelewa. Hakuna sisi kuna kitu kali than soda ya Sprite.
Stoni utapelekwa ICU.
Stoni mazizi. Tunita kwa drip.
Maze. This has been our episode, guys. I am your host Onyato, and I'm with who?
He's here with Eddie. Ama
Edwin at Eddie. Eddie ni nani?
Sasa wewe ndo unajua jina. Wewe ni mimi ama mimi ni wewe?
Usilie basi.
Sawa. You're here with Edwin.
Yeah.
I'll also be your super host. Expect me here.
Ukuje huko regularly by the way.
I'll come here regularly.
Sikuite hapa alafu uishie tena.
Hiyo jamii ni mtu wa mawantu hapa. Unaweza nipigie simu nikwambie kuna shamba nauza pale Kamulu. Ngoja nipate customer ndo fly utaroje.
Una fly kutoka Kamulu hadi huko Thika mchungaji.
Imagine.
Thank you so much guys. You can refer your other friends to catch this very podcast, the Real Radio podcast. You can find us on YouTube at Real Radio Group. You can also find me in Instagram at Onyato, Facebook MC Onyato, wapi kwingine? Twitter. Mupitie Twitter yangu by the way. That Twitter is no ordinary Twitter. Atonyato. Unaonanga vitu na tweetingi huko buda mchungaji. Iko na impressions mingi kuliko likes. Mchungaji.
Sawa. Social media zangu. At Instagram. Edyogechi. At Instagram. At Facebook also. Edyogechi. Though, utumia Facebook ni wachache. Twitter. Edyogechi. Alafu we also have a Pimp Me Africa, which is a
by the way, Trafer, we do a video of your work.
You guys should come
those palettes and stuff.
At Pimp Me Africa we make the best of the best when it comes furniture. To interior design, furniture, anything interior, lights,
beds,
we do the carpeting, seats, wallpapers. So if you want to be plugged at the best of the best, you can find us at Pimp Me Africa.
Pimp Me Africa.
Pimp Me Africa.
Is the real plug.
Yeah, Africa with the Pimp Me Africa. The Africa has a K because it's
Africa. Ya Mwafrika.
Yeah, so with the plug there.
Yeah.
And then what else? Yeah, I think that's enough for my Twitter handle, for my social platforms.
Yes.
Yeah.
And also people can ask for photos, ama photography from our best photographer behind there.
Hey, we have we have a videographer so photographer so
unaingia kupiga picha kama kodho unatoka kama Rihanna. Hey, mchungaji.
Sema mwisho mmoja.
Mchungaji.
Unaingia kama Dennis Kimori ukatoka kama kama Jimmy Fallon eh.
Unatoka kama Jimmy mwenyewe.
Jimmy Fallon.
Alafu unaja sauti ina change. Eh, and you trust you anyway. Eh, anyway. That is it for today guys. Like, comment, subscribe and share this very baddest podcast. Tunakuwa na episode zingine wachungaji. Ah, sisi ndio wachungaji. Nyinyi kondo kondo. Tunakuja na episode zingine. Na by the way mtuweke sadaka ngoja kwanza acha tukiwa wachungaji in the meanwhile. Thank you so much guys, until next time, any day any time, as we say here, go ahead and fast minus slow or go home. Au sio mchungaji?
Umechanganya kidogo lakini try next time.
Uelewi kizungu tuishie. Bye.